ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanamugezwaho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi gihuriranye n'imisi mikuru ya Noheli no kurangiza umwaka. Turishimira umubyeyi ugiye guhura n'umwana yabyaye dore hashize imyaka 27 ariko bakaba bari batarabonana. Turakira umubyeyi waburiye umwana we mu Rwanda muri 94 atwawe n'undi mubyeyi ngo wavugaga ko yiboneye umwana yaragiye kurera. Ndakira umwana uvuga ibigwi se wamubyaye agaterwa ishema no kubishame yashibutse. Iki kiganiro ngituye abana bose b'impfubyi, ngituye ababyeyi babareze, ngituye abagira neza babarimo imitima, mbatuye Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona, maze rero shaka gasaro kawe muzakabona. We chikintege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka 26 inkambi z'impunzi z'abanyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishenywe dushingiye ku bitabo n'inyandiko zitandukanye z'abariraye ndetse n'izakozwe n'imiryango mpuzamahanga zihuriza ku ngingo imwe. Mu isenya ry'izo nkambi abantu barishwe, abandi bakwiye imishwaro baratatana, ababyeyi baburana n'abana. Muri abo harimo Nyandwi Pierre Clave hatuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, akagari Kataba, umudugudu wa Bukokora. Arashaka abavandimwe be babiri.
Mu kiganiro nzamimo no kurangisha abavandimwe banjye twaburanye mu gihe cyo muri Congo 1996.
Abo bavandimwe bawe ni bande?
Umwe yitwa Shimaka Andre, undi yitwa Shimaka Marco.
None mbwira byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Ni ukuvuga ngo kiriya gihe mu Rwanda habaga Jenoside n'intambara, twahungiye muri Congo. Ariko tukaba twari dutuye i Kigali muri komine Rubungo, umurenge Gasogi, sekitire ya Gasogi, serire yari Gashuri. Intambara na Jenoside bibaye duhungira muri Congo, twabaga i Bukavu tuba mu nkambi yitwa Kashusha, ariko abavandimwe banjye babaga i Bukavu mu mujyi. Intambara imaze kugera muri Congo, umuvandimwe wanjye umwe ariwe Shimaka Andre yarahunze asanga i Kashusha. Undi Shimaka Marco we ntabwo yigeze aza, ntabwo twamenye uko byagenze ku icyo gihe. Hanyuma Shimaka Andre turahungana kubera intambara yo muri Congo, tujya twinjira mu mashyamba ya Congo dutandukanira aho bitaga Ishanje. Mu kuhatandukanira yarakomeje aragenda, bakajya batubwira abantu ngo yaragiye, ariko tukaba twagarukiye aho ngaho, famiye yindi yari isigaye tugaruka mu Rwanda. Ubwo yari njyewe n'ababyeyi banjye n'abandi bavandimwe banjye. Papa yitwa Shimaka Jean Damascene we aracyariho, mama yitwa Nyirabahinzi Anyesi we yapfuye muri 1999 yishwe n'urupfu rusanzwe. Abandi bavandimwe banjye bo bariho, hari bo bita Mukamazimaka Dorote, Mukamazimaka Donata, Reberaho Jean Pierre, nanjye Nyandwi Pierre Claveri, na Minani Albert, hamwe n'umubyeyi wacu kuko ari umwe dusigaranye Shimaka Jean Damascene. Ubwo rero kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumenya amakuru y'abo bavandimwe bacu. Umubyeyi wacu usigaye Shimaka Jean Damascene niwe, kubera ko we arakuze cyane afite mu myaka 80 n'indi, niwe arampaye ubwo butumwa cyangwa se uburenganzira bwo kurangisha abavandimwe banjye.
None se ari Mariko ari na Andreya, hari umwe utabonye kuva Bukavu, hari n'undi mwatandukaniye Ishanje, na n'ubu kuva wagira mu Rwanda nta muntu n'umwe ugeza kubwira ati nabarabutswa ha, hari unumvise ko yageze hanaha?
Mariko kuva niwe wasi utigeza tugeraho ikashusha, we nta makuru twongeye kumenya. Ariko Andre we twa ara abantu batubwira ko bigeze kumubona za tingi tingi ngirango, ariko kuva icyo gihe none ntandi makuru yatwangiye kumva.
None se muri 1994 Mariko yarafite imyaka ingahe? Andrea yarafite imyaka ingahe?
Muri 1994 Mariko yarafite imyaka 22, Andrea yarafite imyaka 24 bari bakuru.
Nta muntu waba wararokoke tingitingi wigeze ushobora kuvukana nawe ku buryo yashuraga kuguha makuru arambuye kuri murumuna wawe?
Ni urubundi ni bakuru banje
yego,
ni mutoya kuri we. Harabahorokokeyo muri famiye zacu bagarutse nabo batandukanye nk'uko twatandukanye nayo kubera intambara. Intambara yarabaye igezeho ngo tubitingi iyo masasu aravuga batandukana uko nguko. Ashimaka Andre kuva batandukana nabo na kandi makuru yatwongeye kumenya.
None urabarangisha hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, wampaye amakuru y'umuryango wawe abariho ku buryo bashobora kubumva bakabamenya bakaba bakumva yuko bariho bari mu Rwanda. Niba yaba Andrea yaba Mariko hari umwe muri bo cyangwa se bombi bakumva aho baba bari, niki ushaka kubabwira uhereye ku byo wibuka nubwo bwose mutabanaga babaga Bukavu wowe uri mu nkambi ariko naho mwakugireyeho, hari icyo wibuka wasigaranye, hari icyo ushaka kubabwira muri kano kanya? N'icyatumye umubyeyi wawe akubwira ati genda ubashakishe, niki ushaka kubabwira?
Icyo nashaka kubabwira nuko rwose nkuko navuze abavandimwe bacu bari n'umubyeyi wacu baramutse batwumva turabatashya cyane, turabakumbuye. Icyo twifuza nuko batumenyesha aho bari, byaba na byiza bakaba baza mu Rwanda kuko nta mahoro nta kibazo.
Nyandwi Pierre Claver, urakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ushakisha abavandimwe bawe Andrea na Mariko. Shima kandi zera yuko bakumvise iki ni kiganiro gitambuka muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya. Nkwifurize kurangiza umwaka neza, nuzaza uzawugiremo amahoro menshi.
Murakoze cyane Venuste, ndabashimiye cyane kandi mbashimira ko mwateguye kino kiganiro. Mu by'ukuri ntacyo nabona, nabashimira, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe, igira amahoro.
Agasaro Kaburaga.
Inkundi mfura Safi yarifuza kumenya amakuru ya mushikiwe bavukana witwa Murekatete Munyana. Wabaye imfubyi ku mezi atandatu, uyu Murekatete ageze ku mezi umunani yatwawe n'ababikira bamujyana mu kigo cy'imfubyi cya Masaka, aho yaje kuvanwa ajyanwa mu Birigi muri 1994. Inkundi mfura atuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Nyakabungo, umudugudu wa Rugaragara.
Ndangisha mushiki wanjye witwa Murekatete Munyana, twatandukanye njye nabaga kwa masenge, we aza kwa nyirakuru abana na nyina kwa nyirakuru.
Hanyuma bigenda gute rero?
Hanyuma mama we yaje gupfa, umwana asigarana na nyirakuru, nyirakuru arangiye. Ubwo abagira neza abandi baramukangurika bamujyana, kubera ko atabashije kumurera, bari kumurera bamujyana gutyo.
Abo bagira neza ni bande?
Abagira neza abo bazungu babiri ni bamujyana.
Abo babiri gise bamenyaniye he, ninde wabahuje?
Umuntu waje kuba mwereka yari burugumesitiri wari uretaga bava kure.
Burugumesitiri ni we wabazanye?
Ni we wabazanye.
Abazana mu rugo?
Oya, yabazanye ahantu bari bari mu buhungiro, hari aho ngaho Byumba.
Yego.
Nuko arangije arambwira ati mukecuru rero ngo umwana wawe ntabwo umushitoye, ngo reka tumutange agende ngo ajye kumurera. Ako hasi nta bushobozi yari afite bwo kumurera kuko nyina yari amaze gupfa.
None aho hari impunzi mu nkambi, hari abantu benshi bari bakeneye imfashanyo, abari bafite abana bose barababatse babaha abazungu bajya kubarera, cyangwa se bakurikizaga iki bahitamo abo bana?
Ikintu wakurikizaga wakurikizaga ko umuntu yaho nabushoboza afite bakamujyana umwana.
None se bamuvanye muri iyo nkambi bamujyanye he? Bahise bamujyana mu Bubiligi, yanyuze he? Byagenze gute?
Babavana muri iyo nkambi bahise babagera babekeza i Masaka, mu kigo cy'i Masaka. Bava i Masaka babekeza mu intambara ibaye. Intambara ihari ndiyisoreza bahise babajyana mu Bubiligi. Barimo kubahungisha.
None muri 1994 Murekatete yarafite imyaka ingahe?
Yarafite amezi 8.
Yarafite amezi 8 yarakira uruhinja.
None
kuva yagera mu Bubiligi hari ayandi makuru mwigeze mumenya? Uwo bugumesitiri hari icyo yigeze ababwira? Byagenze gute?
Kuva yagera mu Bubiligi nta yandi makuru twigeze twongera gufata, ntakenegeza kubwira na none.
Ni ukuvuga ko ubu ngubu ntabwo muzi niba ariho, ntimuzi niba yarakuze, niba yarabyaye, nta kintu muzi muri make?
Muri make nta kintu gito tuziho na gake. Kuba yaba ariho ntabwo tubizi, aba yafatiriwe na byo ntabwo tubizi.
None se ni iki kikubwira ko yagiye mu Bubiligi?
Ni uko uwo mukecuru ariwe nyogokuru ariwe watubwiye ko ari bamujyanye. Tegeye no kuba aho ngaho i Kigali Masaka, wari umugaragajyanye ko ari n'undi mugabo wari bajyanye umwana we, we yaje kwitaba Imana n'umwana we ataramubona, arasabwa ngo bamujyane babajyanye ahari, we yari ahari aburirwa indege babajyana.
Ariko se icyo nibaza, aho bari mu nkambi, aho bari mu nkambi haje Ababiligi baherekejwe na burugumesitiri bashaka umwana. Uwo mwana aho kujyana n'Ababiligi ajya Masaka, abo Babiligi byagenze gute? Bahereye he? Byagenze gute?
Ababiligi kuba byaje kugendaho baramufasha, barabafasha, ari abana benshi bafatira imodoka barabajya babajyana aho ngaho i Kigali i Masaka, abari aho kuba barwaje bacumi bariho babaga, ari abana benshi. Intambara ije gutera irani imaze kuba ndende, ndetse imaze guhindura isura. Nibwo bakoze ikiho, nibwo bahise babafata barabajyana.
Muri make abana bavanwaga mu nkambi bakajyanwa i Masaka, bakaba ariho bava boherezwa mu bihugu ibi n'ibi bashakirwa ababyeyi babarera.
Niko byagenze
i Masaka. Ayo makuru wahakuye ni amakuru wabonye nyuma y'intambara, wayaguhaye ninde?
Amakuru nayabonye yamenye nyuma y'intambara, kuko nanjye nawe nkiri muto wenda umwaka, kuko niwo wankurikiraga.
Yego,
ndumva ko nyogokuru niwe wambwira ayo makuru ahantu babajyanye. Birangije na none n'umugabo bari baturanye niwe waje nawe kubitubwira neza, rwose ko yaje gupfa. Birangije tutabashije kongera kumenya amakuru y'umweru.
Nkundifura, niba mu mushiki wawe Munyana akiriho, niba ari mu bana bavuye i Masaka mu 1994 ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, yaba ari mu Bufaransa cyangwa se mu Bubiligi, aho ari tuzahamenya. Ndahamya nkomeje yuko niba akiriho tuzamenya amakuru ye, nkazashimishwa no guhuza nawe abo bana aho bari bamwe na bamwe. Kuva ikiganiro Agasaro ka Buraga cyatangira, twagerageje kumenya aho baherereye, ku buryo rero nzashakiraho hanyuma nzakubwira. Hagati aho ni iki n'igihe cyo kurangiza umwaka, iki n'igihe cy'iminsi mikuru ya Noheli, nagira ngo mbere yuko mukwifuriza nkubaze, nubwo bwose mushiki wawe ashobora kuba avuga indimi z'amahanga, ariko ururimi rw'urukundo rwumvikana kenshi kandi rukumvikana neza, ni iki wumva ushaka kubwira Murekatete? Mwimubwire mu Kinyarwanda, urukundo ntirugira ururimi, rurumvikana muri zose.
Namubwira
yego,
namubwira ko yazaza amubwira ko nta mwifuza ndandifuriza amahirwe neza kuba yagaruka mu Rwanda tukabonana wenda nkazapfa wenda nubwo nahita mfa wenda ariko mubonye gusa nkamugira akamenya ko afite umuvandimwe
kuko nagizabishimiye ntugapfe uzamubona yego
murakoze kuko mfite nyine ikomeye cyane kuba mfite mushiki wanjye nkaba namubona kuko dore ko na mama wacu yapfuye na papa wacu akaba adahari
birumvikana rahamya ko nawe atazi amakuru ko nawe ahora yibaza aho yaturutse niba afite abavandimwe no gukomeza ugategereza wizeye nagira ngo rero nkwifurize kimwe n'abandi mushaka bavandimwe banyu munyuze hari mu kiganiro agasaro kaburaga ariko cyane cyane we by'umwihariko Safi nkundi mfura nkwifurize kugira iminsi mikuru myiza ya Noheli kandi uyu mwaka dutangiye uzakubere uw'amata n'ubuki
murakoze namwe tuzawusangire kandi muzacuriye kandi Imana ishimwe ko tunavuganye
urakoze nanjye birashimishije ngaho rero gira amahoro
agasaro kaburaga
Kamiye bagerageza amaze imyaka 27 atandukanye na mukuru we batandukaniye muri Kongo atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kakiru akagari ka Kamutwa umudugudu wa Kigugu
namuze mukuru wanje 95 twabanaga muri Kongo no mu guhunga n'ubungutse turatandukana ku kigiye ntabwo ndamubona ariko nuko ari mukuru ndibaza ko rwose yaba akiriho ariko sinamenya adresi y'ahantu yaba ari kandi nibyo bibi byose ntacyaha yaba yarakoze mu Rwanda kubera ko yari umuntu w'umuskuti na bintu byo kujya mu Rwanda yagiyemo twaburanye icyo gihe kugeza n'isaha natekereje ndi fungiye iyo yenda kuba yabakiriho ariko naragerageje kugira ngo mbone adresi za Gasaro kabuze mbora adresi ukuntu nabigenza ngiye kubona umuvandimwe wanjye mushiki wanjye w'umudamu ndangaragaza bimbariza none nimba mwerefone rwose murakoze
none uwo mukuru wawe mwatandukanye yitwa nde
yitwa Kamari ne Kristia
Kamadi
Kamari Rene Kitia
none muri 94 urambira ko yari umusukuti muri 94 urambira ko yari umusukuti hehe yari ari mu yihunite
navuze ko yari umusukuti yari umujene muri karitiye nako yabitegeye mu bintu by'intambara no kuba wenda yarahunze no kubera yagiye ari kadogo nyine ari umukarapu ibintu bya kera twajyaga gufata umuceri mu basirikare umuntu akazira amazi noneho turijuga nyine bahunga yaraye mu kigo nyine barahunga nyine barajyana nanjye niko nagiye nanjye nagiye kwa nyine ni kuko byagiye
none mbere y'intambara mwari mutuye hehe
kwari kiri Kakiru aho tuba ubungubu nyine
none abasirikare bajyanye bari
abasirikare bajyanye barabajanda bagara Kakiru nyine nanjye akari polisi ariko ibyo ngibyo ntabwo yagiye ntabwo ari kumenya ko yaje mu nkambi ari umuturage usanzwe pe rero nyine mu kugaruka nibwo twaburanye twabanaga nanjye mu ihema rimwe Katare nuko rero twakadukanye nyine twaburanye
none niba wibuka byagenze gute kugira ngo abantu mwari mu ihema rimwe bikubite mutandukane mutabwiranye aho munyuze twibutse kubyibuka byagenze gute muri iryo joro cyangwa se kuri icyo gicamunsi cyangwa muri icyo gitondo
yego murakoze yari nk'ijoro noneho mu masaha ni cya mu gitondo nibwo yambwiye ngo nkomeze imbere ate imyenda yamaye yiwe mugasakunda yikomezanya yafite akana gatoya k'umuturanyi gato cyane kari kari kumugora kugira ngo aratane imbere uwo munsi rwose ukwiye kubonana iki gitondo ndetse mu gitondo mu rukera ngiye berukanira nyine se nkomeza nshaho bita za tongo za rubare bonawe kizi ziraciyemo naje ndange nyuma kubona ni umutwa witaga imugunga nuko ugeze nyine imugunga cakurinamira ku gisenyi cyararuferimera ku gisenyi mu ruhengeri niko byagize ngeze kaci mu busanga papa arapfuye kuri wari nabwo ndi kubona ku gisenyi
mu bantu bari barahungiye muri iyo nkambi ya Katare abahungutse abari mu Rwanda nta wigeza kubwira ko yamuciye iryera
yewe nagiye gusubira ku Rwanda Butare nawe cyangwa yitabye Imana noneho mama wacu anyere ku rupapuro yari ikintu niho ku Rwanda akuri urupapuro nyine rwari rwaratibanganye ariho amagambo ngo uzasubize papa ngo murumuna wanjye Kamili ariyo makuru yonyine mbere ukumva ko byari muri 1999 niwe papuro rero ubonye ako ntabwo nakubeshya ngo aherere hangaha aherere hangaha wakitana n'umuntu urupapuro rufashe ntabwo twashije kuvugana kuko ntabwo namusanga ari umukobwa wiwe
ibyo byose iyo ni inkuru nziza kuba muri 1999 yarashoboye kubaha amakuru ye akababwira ko ariho kandi abaza amakuru yanyu
ntabwo yatubwiye aderesi ahantu ari iyo rwose arakubeshye ntabwo mukuru wanjye ntabwo muheruka n'urupapuro ntabwo nakumya kubera rwose rwose kuko yaba akiriho aba yarashatse nanjye ariko noneho ngiye kubera ko yari umuntu wari warize cyane yararangije yari azi ubwenge ntabwo yaba ari ahangaha sinagira ariko nanjye umufasha nabasaba ni ukumfasha mukamfasha mukashakira ishimwe
yego nicyo tubereye hano mu kiganiro agasaro ka Buraga ni ukubahuza mwese n'abanyu mushaka uyu mukuru wabirumvikana uramukunda uheruka ko gapapuro yanditse abaza amakuru yawe muri kano kanya niba twumva aho yaba ari hose mubwira amakuru y'i Rwanda mubwire n'iki kuri ku mutima
amakuru hano yose yumva mukuru wanjye Kamari rwose ndamusuhuza ku Rwanda yacu ni amahoro urugo papa wanjye yarapfuye ariko nanjye narubatse naranashaka mfite abana batatu ubungubu hano ni papa rwose Kamari mukuru wanjye hano yose yaba ari n'umuntu wese umuzi yaba azi ahantu ari rwose yamubwira ko turi amahoro mu Rwanda nta kibazo tumeze neza turajya turabyarama muri make badata bacu bose babandi bakarori ba Yohana rwose barapfuye na data bacu nimwe usigaye ndaguhumuriza ko Kamari rwose nta kibazo nawe bose Imana ikurinde gusa uzaze mu rugo nta kibazo rwose muramwiteguye buri munsi kandi arukumbuye murakoze
ndizera yuko Kamadi akumvise we Kamadi ba gerageza uri mu karere ka Gasabo mu kiganiro agasaro ka Buraga nagira ngo ngushimire kuba waje mu kiganiro kandi mbonereho kukwifuriza kugira iminsi mikuru myiza yo kurangiza umwaka Noheli ndizera yuko yakubereye nzima izakubera nzima uzagire kandi n'umwaka mwiza uyu mwaka dutangiye uzakubere uw'amahoro menshi
yego ndabashimiye muri Amerika namwe mujye muhora rwose murakoze umwaka nanjye mushya kandi mwiza muzagire muri yiza biganire mu gihe hatishimisha rwose Imana ijye ibarinda muri Amerika Imana rwose ijye ibaba hafi ibahe iminsi yo kubaho yongerere na garanti y'akazi kubera Imana niyo yonyine bitanga murakoze cyane
ndagushimiye igira amahoro
amahoro y'Imana
shaka gasaro kawe muzakabona maze rero shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro Kaburaga Marita Mukantaba natuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama akagari ka Nyarurama mudugudu wa Twishorezo arashaka umwana we baburaniye mu Rwanda mu mwaka w'1994 iyi ni inkuru ndende y'iki kiganiro ni inkuru ya buri mubyeyi wabuze umwana amuciye mu myanya y'intoki mu bihe by'amage
twafunguye kuri radio ijwi rya Amerika kumva abana abantu bagenda babona ababyeyi babo n'ababyeyi babona abana babo nuko ubwo rero nanjye bikantera motiyo y'ibyishimo ndetse bivanze n'umubabaro avuga nk'ihari wenda kandi mbonye ukuntu navuga amazina y'umwana navuze ahari nazamubona kuko arashakishije ndamubura.
Ni umwana wawe wabuze?
Ni umwana w'umuhungu nabuze.
Uwo mwana wamubuze ryari yitwa nde?
Yitwaga Uwiringiyimana Jean Pierre ariko akenshi bakunda bakamwita Pepe.
None se kugira ngo muburane byagenze gute?
Kugira ngo tuburane mu ntambara ya Jenoside ya 1994 twaje guhunga kuva ahantu hitwaga nyine aho ngaho muri mu kagari umudugudu wa Fishere turagenda tugeze ahantu hakurya ya Nyamirambo bita Inyakabanda batubaga ngo muhunge isi baravuga ngo ntitwinjire hano bari bariyeri twinjiramo kuko bakwinjiza aho ngaho muri icyo gipangu natetse harimo umuntu nawe bashakaga kwitana abana be. Noneho rero badushyira mu kizihora hari mu nzu ntari tuzikinini tukari tuzura neza baducumbikira cyo Imana niho yaturindiye. Noneho rero tukumva barimo baravuga bati nta muntu wica inyamaswa irungiye aho hantu irungiye mu rugo twari imiryango ibiri. Urumva?
Ndakumva.
Twari imiryango ibiri ndi kumwe n'abana banjye bose umwana nari imbere nyina wabo n'umutware wanjye n'abana banjye bafite mushiki we n'abakuru be babiri bamaze y'iminsi. Ubwo noneho tugiye kumva twumva baravuze ngo nabo bantu nyine uwo twasanze ntabwo baje gupfa Imana yabarindiyeho n'abana kuguma aho ngaho. Ubwo tugiye kumva twumva nko mu gicuku bujya gutya aravuga ngo inkotanyi zafashe igihugu ati ni busoko tubona abantu baraje bafite imbunda bafite imbunda n'abo b'interahamwe bakiri muze imusoke mwese muhunge inkotanyi zafashe igihugu zaje ati kandi abantu badasohoka barapfa twanga ubwo nyine twari mukitwararetse ngo turasohoka ngo tujyane. Ubwo abantu baragiye baragenda tubona dusigaye aho ngaho aho Nyakabanda twahise nako tumenyana kubera ubwo baturagenda tujya ahantu bita inyuma yamo Kigali bita Karama. Tugeze Karama amasasu aravuga ntitwuza bayatuka abandi ngo barakomeje bakomeza iya ntuze ya bakomeza iya igiti cy'inyoni barakomeza baragenda. Noneho rero tuge twakomeje iya Karama turaza dusangayo abantu nta bantu bariyo nabo barahunze. Ubwo noneho twumva amasasu aravuze ikubita hasi ikubise hasi ako kanya umukobwa wari umpekeye umwana abarabuze umugabo n'abana bose turaburana ngo igihumure mbyutse ndarindagira ngenda niruka mu gihe nkajya ajya ataza ahantu ajya igihe nagendaga ndimbo kuko nta muntu n'umwe turi kumwe ngo nutwara tubiri singurikirane twanze harimo uwo nguwo baraza mbona bafashe ibitenge turambwira nti muvuye hehe ati uzakiserute ati sinzi ukuntu tukubonye abana ugashima Imana ndavuga nti abandi bari he ati ntabwo tuzi aho bagiye. Ubwo twaragiye dukomeza kurindagira aho ngaho nyine Karama ubwo noneho inkotanyi ziratubonye ziraduhamagaye zitereka aho tujya turicara. Ubwo navuga ngo ni amahirwe icyo gihe twagize ndetse bampera n'abana ibyo kurya bari bafite imigati abahanga. Noneho ubwo twagendaga nyine tureba mu mazu ngo turebe ko nabo hari aho bihishe akowe n'abavandimwe ubwo tubabuze tugumaho n'abandi. Ubwo icyo gihe baravuze ngo bakigihugu kimwe kiri mu tamu ubwo abantu twari turi kumwe baravuga ati umubyeyi ifitiye agahinda ibiri umugabo ntabana ntazi aho bagiye nimba bapfuye ntabwo abizi nuke nimba apfuye Kigali tugerekeze nafite tubiri Kigali wacu nimba nimbaai ubwo twaraje umwana ndetse ngenda nagendaga mu muhanda ngenda ndeba ubwo nza kuza kubona aho ibintu byacu babitaye ndavuga ni byo byose baguye ahangaha byanze ubwo turaterura dufata ibyacu turaza tuzana nawe umwana turazana guhekesha agakapu ndabyibuka turaza n'amaguru umuhungu abonye naniwe aravuga ati reka ngufashe arantwaza turagenda turaza tugaruka sinari nzi inzira yanzanye ndamubwira nti uwampa nkabona ngeze i Nyakabanda uwacu nahane turaza tugeze i Nyakabanda iko mwetiye kumwe n'uwo mwana n'uwo mushiki we bakurikirana bamutagadije noneho tugeze i Nyakabanda turagenda dusanga nta bantu n'abake bahari nta n'inyoni noneho tugira ubwoba noneho tugapfumbye ubwo noneho nari nkiri kumwe n'uwo mwana uhake tugize amahirwe tubona umuntu wambaye inkoko ati ko muri guterekera aho ngaho muragahe turamubwira tuti twari twahunze tumaze iminsi nkingahe turi i Karama niho twahunze none twagarutse aho twari twarahungiye n'ubundi usanze nta muntu uhari aravuga ngo abantu bose ntabahari ati birundiye se cyambere inyamirambo ubwo twaragiye ati nimuze muze mbere usanga rero noneho hari inkambi nini cyane abantu bari mu mazu y'abanyeshuri abandi reka ko bari mu rukiko hari mu mazu usanga y'abantu benshi ariko nza kubona abantu iwacu aho ngaho hakurya ndababaza ni nta bantu banjye batereka data ubwo twicaye aho ngaho natwe ubwo noneho naje kubona umuntu uza kumfasha arambwira ati wigira ubwoba ndabona nta kintu ufite tujya kuzana ibiryo hari iwacu hakurya rero nibo bakura ibiryo n'abantu bari ahabuze mu nkambi nto bakura ibiryo dushobora kujya yaradufashije akajya ajya kuzana ibiryo akaza tukatugaburira ubwo nahise nkabona n'abana nabo bahuze ababyeyi babiri mbandi kumwe nabo ubwo tubaye aho ngaho muri icyo giti umwana akajya mbaza uwo pepetese iwacu tuzataha ryari ko tuba mu giti ndamubwira ati tuzataha igihe kigeze cyo gutaha cyo gutaha dusubiye mu rugo niho nagize agahinda karenze nuko noneho nirebera aho ngaho ntekereza aho ababyeyi abandi umugabo ari n'abana amfite udutwana tubiri n'abo bana nabonye babiri b'abakobwa ubwo noneho hari umugore wa nawe baza ahantu muri etaje w'iwacu naramenye yuko twari duturanye ariko arwaye tukajya tujyana kumusura hepfo yaho tukajya tujyana kumusura noneho ndamubwira ati rero igihe kirageze baravuze ngo tuzatashe uwo mugore arambwira ati ntaho nzajya ngiye kuzajya guhera hamwe buragira kugira tuti ndamubwira nti nta ntera hamwe bigihariye abantu bajya kuzanayo ibiryo arambwira ati wowe uzaneke neza n'uyu yaba arimo kutubwira yuko hano bagiye gusenya impande hose bagomba kugenda tukajya iwacu ngaho reka ngerageze nitegure ati genda witegure nze kunjyana ubwo nari najyanyeyo n'uwo mwana noneho mu gukirirayo kujya kumubwira ngo tugende mbwira mu bakobwa nti ngaho rero reba abana bamaze gukaraba bahone mubasize mubasize hanyuma ndaje tugende kujya bicaye aho ngaho ndaje ubwo umwana rero kubura rero yari abacitse aravuga ngo urikiye mama aho akunda kujya ndahaza abacika gutya ubwo kugaruka rero twanyuranywe hari urujya n'uruza abantu bari gutaha abandi bari gufata ndetse bari gutaha bafataga ibyo kurya bagafata ibishyimbo n'amavuta n'ifu igikoma nkeka hari nimba ari iki n'ifu bafataga nuko ubwo rero naraje tunyuranywamo tunyuranywemo ntageze ibintu byacitse yaje bityo iyo abacitse atatu yasinyishe yaravuga ngo ngaho wajya ngo ngaho aho njya arahaha ubwo mbuze abantu nimba ari umwana wambaye agakote ubururu bw'ubuciye bujya gusa n'umweru kakagofero ati anyuza aha arira ati umugore aramutwaye ataravuze ngo ngwino mwijyanire niburire abana.
Uwo mudamu watwaye uwo mudamu wagutwariye umwana akavuga ko nawe yari yarabuze umwana ko agiye kumurera ninde waramumenye bakubwiye uwo ari we?
Umva nari ndiho mvuze induru ndira barambwira ngo ni umudamu w'umutwari sinamumenye. Icyo gihe rero habuze abana benshi ari bakarihana kambukamba bagiye babiba babajyana hirya abana benshi cyane ku buryo bari bashinzwe umutekano bakomeje gufata mikoro bavuga ati abantu bari kujyana abana umwana wa kanaka baravuga abura umuntu undanira umwana nanjye kumva nkumva n'ahandi barimo baramunyagura abatwariye abana nuko nanjye namubu.
Uyu muhungu wawe Peti bamutwara icyo gihe yari afite imyaka ingahe?
Yari hafi cumi n'itanu ariko yari afite ine.
Muri make uwamutwaye yamutwariye mu Rwanda, niba Peti ariho ari mu Rwanda yakuza atakuza atakubona kandi yari akuzi mutandukaniye aho mwari muri, kimwe n'abandi babyeyi babuze abana nk'uko bimbwira icyo gihe, uyu munsi niba Peti akumva yitwa Uwiringiyimana Jean Pierre bashobora kuba baramuhinduriye izina, ariko niba akumva nk'umubyeyi mubwira ijambo ushaka kumubwira rikuri ku mutima aryumve hanyuma dusoze ikiganiro. Komera ihangane fatakanya.
Umwana wanjye nimbaga ndamukunda kandi naramukundaga, sinyimbyeyi ntiwamukundaga, ababyeyi ko tutaramukundaga, abavandimwe baramukundaga, kuko namubuze satani yarampemukiye, yari yabashije kunshaka arambona, nanjye namubuze ariko yaciye mu myanya y'intoki. Nimba nyumva amenyeye ko ababyeyi turacyariho n'abavandimwe bariho, hari umwe yakurikiraga yitwaga Bebe, hari mukuru we mukuru witwaga Azariya, hari n'abandi bavandimwe bavutse nyuma atazi. Nimba nyumva kandi nimba ari n'umubyeyi waba umufite aho yaba ari hose, Imana izadushoboze kongera kubonana twagira ibyishimo byinshi. Kandi nanjye ndabashimiye uko mwafashe, mwabonye nimero, ntabwo nabashije numvise nkirumvagize mosombura uko mbabaza, ariko numvise ko nta kindi mugiye kumbaza, ahari wenda Imana nibishaka tuzabona.
Madamu Mukantabana, komera kuri wowe n'abandi babyeyi, ntabwo ari wowe wenyine, hari ababyeyi benshi babuze abana muri icyo gihe cy'umwaka 1994, bababuriraho mu Rwanda, bababura babareba, bamwe bagenda bababona, batwawe n'ababyeyi bashakaga abana, bakeneye abana, bakeneye abo barera nabo. Hari abo bana bakuze bazi ko hari ababyeyi babo batazi ko babyawe n'abandi. Reka dusenge dusabe cyane kugira ngo yego
nimba nyumva ikintu kiri kumva. Noneho ikibabaje ni uko namubuze ku munsi wo gutaha, niba nyumva namubuze ku munsi wo gutaha, sinzi nimba byibuka, sinzi nimba guta umutwe rwose.
Icyo nakubwira gusa ni ugukomera ukizera. Ikiganiro Agasaro Kaburaga kigera kure cyane, kigera kure, ntikigera ku bantu gusa, kigera no ku mitima. Ndahamya nkomeje yuko uyu mwana wawe niba kiriho ni nacyo kiri imbere cyane, niba kiriho uko biri kose nta mwana wibagirwa nyina, nubwo bwose niwa murezi yaba mwita nyina, ariko ntabwo ku kantu kabahuza k'inkomoko kazabura. Azaba nawe agushaka, azakumva, azakumenya.
Ndishinzi ko kubyara akuzi, ntabwo nabimenya, sinabimenya neza, gusa Imana yo mu ijuru nibishaka, kandi namwe Imana izabashoboze, hanyuma ikindi nano yumva mubona abana bo mu gahanga ese bo mu Rwanda bo bahuriye mu Rwanda barabona
baraboneka mu Rwanda bari mu Rwanda ngaho yego ngaho rero igihe kirageze kugira ngo ngusezereho madame igihe kirageze kugira ngo ngusezereho kura ku minota dufite irarangiye unyemerere nkwifurize kurangiza umwaka neza uyu mwaka dutangiye uzakubere umwaka w'ibyishimo nugira amahoro uzahure n'ubwiringimana Jean Pierre Petit wawe hanyuma aze asanga abandi nicyo nakwifuriza nk'umubyeyi ngaho rero ukomere
agasaro kaburaga
iri radio ijwi ry'America ikiganiro agasoro kaburaga umwihariko wa muri sanga Prosperance Njumva atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gishari umudugudu wa Rwagahaya arashaka kumenya amakuru y'umubyeyi we batandukaniye muri Congo
numvise agasoro kaburaga numva ibyiza biberamo ibitangaza nibuka ko ari umubyeyi wacu twatandukaniye muri Congo ndavuganye kanze yambaza uno mubyeyi Venoste njye ko urushakashatsi agashakisha nkareba ko yazaduhuza nawe tukabyina tukongera tukishima tukanezerwa ni ukubatuma no kushakisha umubyeyi wacu yitwa Ruca Mumeto Basil twatandukanye kwaburaniye muri Congo muri 1997 kigenimudibukana mfite nk'imyaka irindwi ubu unyize 35 yari umubyeyi mwiza ugira ubusabane ugira urukundo rwinshi umubyeyi w'inyangamugayo ntabwo nabona uburyo umuvuga
uyamuvuge muvuge ni umubyeyi wawe rwose muvuge
umubyeyi nawe n'abantu basigaye ubu ngubu nawe babaza ati umugabo uyu mugabo byagenze bite uyu mugabo yari umugabo w'imfura mbese muri make yari umugabo w'imfura icyo gishyika gihe yora ku mutima ukomeza gutekereza utu n'umuntu n'umuntu twabonana duteye umuntu utashyinguye uhorana ikintu ku mutima uganye uno musaza wakwiyambaza Venoste akazamfasha kareba ahantu yabaherereye wende n'ubakiriho Imana ikimutije ubuzima ariko ku mutima numva mfite icyizere ko ariho
none se mutandukaniraho muri Congo hari hehe nibutsa byagenze bite
hari byo nibuka neza ndumva niba ari Gatare mu nkambi ya Gatare twari tugiye bira kuntu bazaga ibisasu bikaza akaza imivurumbo gatanye muri mu nkambi ubwo bamwe baca abandi baca hariya tuburana uko nguko tuburanye rero twebwe dukomereza ahandi ubwo turakomeza turatatana kugeza ubwo dutashye twebwe mu Rwanda ariko nyuma muri zaturuka za bibiri abantu bakajya bavuyekwisha amakuru ngo baza za Congo Brazzaville cyangwa za Mozambique ariko nabegera nkababaza nibama amakuru neza hari nabo nabajije ejo bundi nari nandikiye kuri Facebook n'abanise umusaza witwa gutya gutya mwamumenya bamwe bakama amakuru y'ibice simbashe kubisobanukirwa neza ndavuga nti kaniyambaze n'umubyeyi wenda we afite ubumenyi bwisumbuye wo kubarenza kandi na radio ijwi rya Amerika igera kure
yego
wenda twazavuza impundu tukongera twishima tukagira umunezero
reka duhere ku baguhaye amakuru bakubwira ko ashobora kuba muri Congo Brazzaville bakubwiraga ko yabera hageze ate kuyabaherereye he uwayaguhaye wumvaga ari umuntu ufite amakuru afatika koko
oya narumvise akekeranya yaravugaga ngo yarabwiwe ndoraga ngo yarabwiwe ntumubaza se bakubwiye ngo iki nsobanurira neza menye gute umuntu yabaza ni hehe mu kahe gace nawe ntama makuru neza ndamubaza se muzambike uwabibwiwe n'iki bimeze gute ariko bose bakama amakuru y'ibice nakongera kumubaza ntagira ikintu yongera kumbwira vuga nte nkomeze ntegereze nihanganye wenda tuzavugana ijwi rizagera kure noneho turebe niba twamubona.
Warakoze gutegereza wihanganye. Nibutsa mbere ya 94 mbere yuko muhunga mwari mutuye hehe?
Twari dutuye ubu ni mu karere ka Kamonyi, ubwo ni hahoze muri Gitarama. Karere ka Kamonyi, umurenge wa Musambira, akagari ni Mpushi.
Mu bantu mwabanaga mu nkambi ya Katade mbere yuko ibyo bisasu bigwa mu Gatata na mu Gahunga mu Kaburana, nta bantu wibuka mwari mwuturanye mwari mwegeranye bashobora ndetse no kuba barahunganye na papa wawe bashobora kuzakumva bakakumenya bakamwumva bakamumenya tawe wibuka kandi natashye mu Rwanda ariko mwari kumwahungaho mu nkambi ya Katare?
Umuntu nibuka hari abantu bari batuye bwo mbere byari Gisenyi, hari umwana nibuka akomeze no kunkora ku mutima nkavuga ni se uno muntu nawe umenya amakuru yawe byanga neza. Hari umuntu bitaga Niyonzima twari twegeranye, urabona amahema kuntu abashinze inzu ku yindi, tukajya dukunda kuganira twari turi mu rungano rumwe. Abo bantu nitwaga Niyonzima, irindi zina ntabwo mbyibuka. Abo bantu twari turi kumwe nibo umuntu wakomeza kunguma ku mutima, ndavuga ni sinumu kuki ntamenye irindi zina ngo nkomeze mushakishe ntamenye amakuru yiwe uburyo niba barasasa amahoro. Nawe uwo ngo numva ungaruka mu mutwe ngerageza kwibuka.
Wambwiye ko uyu musaza papa wawe ruca mu miheto Bazile yari umusaza yari umugabo w'indekwe ndende wari ko yari imfura ko abantu bamuzi bamuvuga neza bamuvuga ibigwi. Uyu mubyeyi wawe nk'uko uvuga uti mpora mbitekereza ko akiriho nkaba nizera ko nzahura nawe mu gihe mutarahura, nsengi yumva nuwabwiye ariko kandi nibyo uti ijwi rya Amerika rigera kure, nakumva mubwire iki kuri ku mutima, mubwire amakuru y'i Rwanda, umbwire ikintu cyakuzinduye cyane uyu munsi ukaza mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Uyu mubyeyi wacu duca mu meto Bazile ibaze na umuntu yansize nyiri umwe twatandukanye tukiri umwana w'imyaka 7 kugeza imyaka 30 wibuka iyo neza y'uwo mubyeyi bivuga ati uyu mubyeyi mubonye hari ingororano ubona utamuha bitewe n'ukuntu n'icyo gihe gito mwamaranye uburyo uburyo yabareze uburyo izina yasize abantu bamuvugaho uburyo yagiraga inama abandi bagabo. Hari abasaza tujya duhura akavuga ati rimwe ni runaka tiso yari umugabo mwiza cyane. Sinzi ikintu mbona namwitura iryo shimwe cyo kuvuga ko yabaye umuntu w'umugabo yareze neza twarakuze. Muri icyo gihe gito nyine nubwo atabashije gukomeza kuturera ariko ko turi abavandimwe twese turiho n'umukecuru mbese no ntabwo ndumva nta jambo mbese ryamuvuga neza no kumubwira uburyo umutima hasigaye icyo cyuho n'iki cyo ubatse makuru muzehe amakuru bimeze bite
ayo arakwiye ariko se birashoboka ko nza kutanga kumenya makuru ye nkazavugana nawe imbere yawe nindamuka mubonye ijambo rya mbere ntumye nzamubwira nibiye
ndagukunda cyane ndagukunda ndagukunda cyane no kumubwira ko bese ndumva n'urukundo nuko urukundo no kumwereka ko bese n'urukundo
rurahagije kandi ibyo ni ijambo rikomeye cyane se ngiyumva urwo rukundo ni narwo rukwiye gutaha mu miryango y'abanyarwanda aho bari hose muri kino gihe kanoheri no kurangiza umwaka ndagira ngo soze ikiganiro nawe nkwifuriza kugendera mu rukundo ugatanga urukundo ukagwiza urukundo nkwifurije kuzagira umwaka w'urukundo uzawugiremo amahoro menshi ngaho rero urakoze cyane ku gukunda ikiganiro agasaro kaburaga ngusezeyeho amahoro y'Imana
murakoze namwe Imana ikomeze ibayobore muri byose kandi bifurije noheli nziza n'umwaka mushya muhire
agasaro kaburaga kabonete
nari nabibasezeranije mu ntangiriro z'iki kiganiro turakira Mugenga Safari Oscar atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Shyogwe akagari ka Ruli umudugudu wa Ruhina arishimira ko agiye kubonana n'umwana we yari amaze imyaka 27 ataza amakuru ye
umwana ntabwo muzi mu byukuri ntabwo muzi yewe nabona nyina 95
yego
icyo gihe nari celibateri none kuva icyo gihe ntitwigeze tongera kubonana none nyuma dipasaje nciye ahantu nabaga hafi nza kumva barambwiye umuntu tuba duturanye w'umukobwa arambwira ngo hano hafi uyu muntu ufite umwana usa n'uwawe w'umukobwa bamwita umugongo mama we niwe wari mwiza arabikombwira kuva icyo gihe kugeza na n'ubu uwo mwana sinigeze mukubita amaso
none nyina muhura mwahuriye he
twahuriye i Nyamirambo
hari muwuhe mwaka
95
amazina ye urayibuka cyangwa se warihitiraga ntabwo mwibuka
ntayo nzi mu by'ukuri ntayo nzi
warihitiraga
ntayo nzi kuko ntabwo twigeze tubwirana n'icyo gihe urumva umuntu wabona ni gutyo dipasaje ndamwaborda nyine icamo basi aza kuba atenti aratwita
none icyo gihe wari umusore wari ufite imyaka ingahe
yenda umusore wari ufite imyaka 30
hanyuma uwo mukobwa ntiwamubajije akazi nuvuga uti ni Madelena ni Francine ni Francoise ni Bera na Keza ntacyuzi
amazina yiwe mu by'ukuri ntayo nzi nigeze menya amazina bamwita mama we yamwita
ariko se yari atuye hafi ya he mwahuriye i Nyamirambo hehe
namubonye gutyo dipasaje nka kwa kundi umusore abona umukobwa akumva aramukunda niwe ndamuhaborda nyine bya bindi by'ubushi by'abasore tubonana uwo munsi ahita aragenda nanjye ndagenda nanjye Nyamirambo hafi ya Club Rafik
hafi ya Club Rafik
none
nta gahunda icyo gihe wari ufite yo kujya mu kindi gihugu yo kujya i Burundi cyangwa se Uganda
oya kuko nari mvuye i Burundi ntahutse nje gushaka ntahutse nk'abandi batahutse
aha ku buryo bashobora kuba batekereza yuko wabyaje umwana ugasubira i Burundi bakekaga ko washobora kuba uri umurundi
we muri icyo gihe umuntu wumvise ikiganiro cyawe nawe watanze niwe wambwiye yuko yumvise icyo kiganiro gitambutsa noneho avuga izina ryanjye ko umukobwa urimo nashakisha umubyeyi urimo nashakisha papa wiwe ariko avuga yuko ngo yifuza kumwereka ko muri icyo gihindo aba mu Bugesera
akavuga ko yifuza kukwereka abuzukuru
abuzukuru ibyo byinyuma
yego none se wowe umaze kumva ayo makuru bakubwiye yuko umwana wawe umaze imyaka hafi 30 ubyaye agushakisha ashaka kukwereka abuzukuru wumvise umeze ute
wumvise nishimye umupapa wumvise icyo kiganiro amaze kubingereza uvurema mu by'ukuntu ndicyo ishimye ariko kubera ko nari nzi nyine ko umwana ariho n'uwo mukobwa babonanye nawe imbere yari yasobanuye ko ari umubyeyi waciye aho ngaho akaba yarahetse umwana umwana bisa kubera ko uwo mukobwa twari duturanye we yaranzi yatubanye hafi umwaka cyangwa amezi hafi 9 aho ngaho ariko nyuma yaho tuza kurimuka turaza yimukira ahandi Nyakabanda hafi ya Nyamirambo ariko kugira ngo tubonane nawe biragorana
igihe
byaragoranye ntabwo twabaye tukibonana nawe icyo gihe nibwo naciye aho ngaho dipasaje nitambukira nirenganira noneho umukobwa ambonye arampamagara ngo nyamara hano haciye umuntu uhita umwana umusa avuga ko ashaka umuntu wica Oscar
yego
izina umubyeyi yavugiye umukobwa woroheka umwana
ariko se mugenga ko hari abagabo bamwe si benshi ariko babaho babyara bakareterera iyo abana babashakisha amwe bakavuga ko batabazi bakavuga bati ibyo ntibindeba narashatse nabyaye abandi bana wowe kuba ushyiramo imbaraga kugira ngo umenye uwo mwana wawe aho aherereye ubiterwa n'iki urashaka kumushyira mu bandi n'umwana ni ikintu cyari kikuri ku mutima imyaka yose uvuga uti narabyaye sinarera ni iki kibigutera
mu by'ukuri nifuza kubona uwo muryango wanjye nta kindi
ku buryo n'umuryango wawe aho ngaho imuhanga nawo witeguye kumwakira
nawo nawubereka
ubuse mugiye mutarahura tuzagerageza kubikora muri kino gihe cya Noheli no mu kurangiza uyu mwaka kugira ngo mwishimane ariko se mugiye mutarahura ngaho ufite amasegonda 30 igihe kiradushiranye musuhuze mubwire icyo ushaka kumubwira mugiye mutarahura ariko ni vuba
umukinzi namubwira ngo yambu cyane ko kandi nifuza ko twabonana nawe mu by'ukuri nabona ubuzukuru wanjye tukishimana nawe
ngaho rero umugenga Safari Oscar nkwifurije kurangiza umwaka neza ugire amahoro y'Imana
nawe amahoro amahoro
akasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'umunsi ntano tugisoreje mbibutse numero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00120271743461 nongere nyisubiremo ni 00120271463461 zero mwese mbifurije gusoza umwaka neza no gutangira 2023 mufite icyizere cy'ubuzima no kongera guhura n'abanyu naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana